abazali badumala mabe thola ukuthi ngikhulelwe. Mabe ngibuza ngawo ekhaya kwabanzima ukubatshela ungibalekele. Baba nomama ngicela uxolo, umkhohlisi ungikhohlisile. Thintandane ndluma kodwa unina kumele ngiqine mntanami ngikhulise. Ezimnandi ukuthi uyasebenza futhi anginakekela mangakhala ngabe ngiqamba amanga. Sesibuhlungu ukuthi emoyeni akanemeneze hlalethu uthele nolaka. Mangimbuza ngomkhwenyana kangiphendula uvela nxaphathi yena kafune gana. Mama madoda mina ngiyawazondizinja, babathi uyasanda kodwa ecineni washiya. Manje ngidlala abafana hambe ngishayisa, ngoba ngifuna uthando luzovala isikhala sababa.